Wimbo huu unapatikana kupitia pdjtv.com.
Makopa kopa. Dio dio sio. Twe 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 twe.
Achanji baba Nasma.
Biki mikono wakuache. Lepaga awali vita. Twe 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 twe. My baby, oh oh oh, my sherry, cho cho. My baby, oh oh oh, my sherry, cho cho. Nimechoka kuficha ficha pembeni, leo namtangaza. Nimechoka kuficha ficha pembeni, leo namtangaza. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Hivi ulikuwa wapi kipindi na shinda magoli ya mkono Maradona, misaganja na choma, mazoni na yoyoma, nikiprizi na Sonia, majanga, sairo, hila no sweti, mchumba mweshafika, vitamona nilisha, Aisha, bogoli mficha ukweli, hila krezi unanipanga ukweli, kwenye show kama Messi magoli. My baby, oh oh oh, my sherry, cho cho. My baby, oh oh oh, my sherry, cho cho. Nimechoka kuficha ficha pembeni, leo namtangaza. Nimechoka kuficha ficha pembeni, leo namtangaza. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Fundi wa kucheza chula, mtoto amejaliwa sura. Chocho, kweki azalani, azalani, mambo azalani, azalani, kweki azalani, azalani, mambo azalani. Una nipa crazy, makupa kupa crazy, na onja tena crazy, 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 makupa kupa crazy, una nipa tena crazy, crazy. Nipe nipe mambo, mambo mama, mambo tena, mambo, mambo, mambo mama, mambo ya kwenye chideo. Mambo mambo ya kileo, mambo ya kwenye chideo, mambo mambo ya kileo, ya feti kipini yo. Timjojo, mwajabu wajabu, kwenta posham, kwenta pokajala. Ah, ya jike shufa yo. Ufisho mapua, kwenta pomakaveli, kwenta pomwagalisi. Tu es déjà pour ça, Gwena.